Angel Bash, hype, hallelujah. Somebody pull.
The owner live a bills, man, and feel like I do this after this. Kill a weekend, they took a waste. No my drinks, no my champagne. Come on, Mr. Rick Ross. The Camboya Rosa came at home, man, you pro.
Bash in the remix.
I'm slow. Took on a leg a boat.
In the remix.
And show. And
what's better than the remix?
Show.
Give me the original. Let's go. Chesadoba, Bash, Bash.
Scratch it all.
Them name Kikuyu.
And another one.
Them name Kikuyu. Sinio. And another one.
Bash.
And another one.
Scratch it all.
And another one.
You got to give it a try. If you want to fly.
Them ni Kikuyu.
Circle.
Huko nyuma mebeba nini?
Dash.
Amebeba saidongi. Ati nini saidongi? That is
what.
Say.
You to today.
Amebeba nini? Saidongi.
So call them Skylock.
Say.
Skylocking. Bumpy Skywalking. Before they stand up.
Wapi
Aleko Aleko.
Say it. Swali ni mocha. If you feel like you want me wrapped up around your little finger, and everybody feel as if you lick me cheaper than. Say. And I be. Come on, it's all come on, B.I.J.
If you feel like you have me wrapped up around your little finger, yo.
And everybody feel as if you are. And I'm programmed to you.
Think I knew anyone can love me.
And I'll be broken if you
walk out. But anytime.
Kidole chakati unaweka juu mwambie.
Don't come back.
Say.
And don't go.
Don't come. You know what?
I won't cry.
I'll be fine.
Don't come back.
Anybody to go?
Don't come back.
Come on, I do a cool dance. You're on your shame. Stingo.
Now,
take your cut, child.
Mustingo Mingin is a dead in the south.
Hey, yo, DJ Bash, chess and a fool.
Got a laugh,
got a laugh,
got a tenor, got a
two. Anguka now. Anguka nao twende. Wazazi wako ama wako. Wazazi wako ama wako. Wako ama wako. Aliuliza mama amepika mboga gani. Mama kasema amepika nini. Goda lafu goda tena goda tena. Anguka nao twende. Just like the old school say. Deadly, deadly, deadly. Bash hype baloni wanani. Deadly, 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 deadly. Come on, kona bundle singi IG. DJ Bash live on Instagram. DJ Bash hype ballo right now. B.I.G.
Lead me, Fina, Supermarket, Bebe, Kamamira.
Sign register.
John Minor, Deka Deka.
To my request.
Kazoze, Matawini, Ogana.
Sign.
For me, Gani. Kachanani, Membo, Flani. Naga, Seti, Zizani.
Ala, IG, sound, Iko, Sawa, Ma.
Yani, Rede, Tain, Ocha, Taxi. Rasa, Na,
Pijabati.
Tishoto, Jani, Kaki. Stenje, Mi, Silali.
Silali, Silali.
Ndegia, Nataka, Ngapi.
Ngapi, Ngapi.
Nisemo, Liona, Wapi.
Wapi.
Silali, silali, silali. Ukiangalia nimedunga nini? Mbichi, 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 mbichi,
Adi Soxni.
Mbichi, nywele, mbichi.
Somebody say
Alitisha fair, nikasema sina na mejili.
Mikono juu makofi.
Makofi kwangu.
Makofi tena. Alitisha pizza na niko
na unga
na viazi. Makofi, DJ Bash. Unasikiaje niambie?
Nasikia kuseti, nasikia kubleki, nasikia kuzitoka dogo sikiti. Nasikia kumeri, nasikia ameri, nasikia tufiti, nasikia too easy. Nasikia kuseti, nasikia kubleki, nasikia kuzitoka dogo sikiti.
Ni DJ Bash na Hype Balo.
Nasikia amazing, nasikia tufiti.
Talent midu kwege plan.
Nasikia tufiti.
Nasikia tufiti. Nasikia tufiti. Tupige lap kidogo twende wapi?
Kuhulu gardens luko jaba.
Wengine wako miti. Zetu ni machaman.
Zenu pikipiki.
Leo tunenda kanan.
Beba zigi mengi.
Na kakuna mamada.
Beba sibi mengi.
Ni mimi hapo back left. Uferati.
Yawa era nyalo chandi.
Hey!
Kendo era nyalo sandi.
Kitimango.
Kichungu marachi.
Sema.
Yawa kichungu marachi. Sami yudo besi longi hani.
Sam- Happy 48th birthday, Marias.
Sama pesa unge ya unge.
Say! DJ Bash!
If you think this song about your girl, then it is. It is what it is. And if I read it right.
Bash, you know your dance. Mkono kwa kichwa na kiuno.
Maybe I lice. They should legalize. If you feel wine, 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 wine. Then I realize.
Hey!
As you look wise.
Hey!
No, they follow lies. But you know.
Bash me cool.
With the big boys.
With the outside.
Treat me like ice, and we on sight. And make a must shine, kill
him or swine. This is the Bashman Bash Party.
Bashman! Arsenali, Ghana. Ata Gormaya, Kazamoyo. Yote
nata kununulia
yote
mawigi na simu
yote
nta kusawadia
yote
kuchisanya thamani
yote
na wewe ndio waingishia
yote
utembe kwa uskani
yote
na vioki wafungia
yote
mapenzi tu
say
nimepaga mjui ya kila mara ananifanya silali na muwaza ye
ananifanya nini anaiwe kalo yangu juu. Sing.
Sema uzuri ananipaga asali.
Kama unapenda mtu mikono juu. Na penzi letu ni kama
suma.
Ha.
Na ulizi kama suma.
Hata akinuna
bado napendeza mchuma. Mkimuona ananichuna usinione huruma.
Bash wakiuliza maswali mengi
niliwana.
Unawajibu aje?
Utu yake.
Wambie nini?
Mabasi.
Wambie miko sawa. DJ Bash say
sawa. Mbeni na mpena. Yes. Sawa. Right.
See.
Sawa.
Bash
mahaba. Mapenzi ya mkataba. Paka kufa. Yanakwisha. Inemo kuna hema. Mapenzi ya nachosha ya nafujara. Nafsi yangu inasema ora ni mpende tu waloniza.
Hechi mwambie
uchungu wakuliate.
Ati
mapenza lini fanye.
Hechi sema asanta.
Sina kumbu kumbu ile.
Usike
lini kosha no.
Asanta
uchungu wakuliate. Mapenza lini fanye isile. Sina kumbu kumbu ile. Kumbu lini kosha.
Mwezangu jeranki.
Mwezako minilikufa.
Nitaoza.
Mapenza nini tesa.
Say.
Yali nitupa.
DJ Kata wambie.
Iwe giza baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na mnyesho.
Say.
Your body baby joto.
Anafanya.
Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwe.
Sangita after wako mgevi. Baby girl. You're my
desire.
Say when you pay
me my to this jelly.
Tunnel shida iko api. Say
nimekulia
penzi ni
she
kama umemak. Mwangalie kwa macho mpoint mwambie nakupenda. Say
nakutaka.
Bash bash.
Naitwa mpenzi we, roho yangu we.
Oh.
Atina
toto kani kosha, fundi akia Mungu anajua akia nachosha. Toto zinapigia bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mba.
Tukio kwa nyumba nipe,
kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo
ikazaga.
Taratibu mama usije ukaichana.
Baby girl come where? Come closer.
Baby closer.
Say
oh mama take your closer.
Aye.
Let's make love in a rover.
Inama kidogido.
Ayana.
Fanya ka unapigia dance.
Ayana.
Make it give me
some take.
Ayana. Ayana.
Kwetu si tunashare.
Tuko na nini?
Mapenzi.
Sae,
sio makasiriko. Kwetu ni furaha.
Happy birthday Marius.
Mana mapenzi.
Sae,
sio makasiriko. Hata kama tukishinda tembele. Oh my love. Baba mwenye nyumba kodi apige kelele. Oh my love. Hata kama tunapanda daladala, mimi na wewe my love. Eti chetu chumba
kinapiga kelele. Oh my
love.
Kama
unipendi, ila nawaza usipokuwepo nitaishije.
Kuna timu moja mbaya.
Mpendo mengeka moyoni.
Kuna timu moja mbaya.
Mwanzo usipokuwe punte.
Inaitwa mosquito.
Naogo.
Watu wakiona wanasemaje? Naogopa. Mama. A mosquito. Naogopa.
Alipokwisha kuwena.
Say.
Alimwambia Simoni. Teka mpaka kilindini.
Sing.
Kashushe nyavu zenu.
Yes,
alipokwisha kunena. Alimwambia Simoni.
Wanaopenda Mwenyezi mikono juu. Say.
Kashushe.
Kwa sauti unaimbache.
Tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha.
Bwana.
Tumefanya kazi ya tatusi.
Pate kitu. Bwana mkubwa.
Tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha.
Bwana mkubwa.
Tumefanya kazi ya
mikono juu, mikono juu sema. Lakini kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen.
Kumbuka ukamtuma duniani kisa na maana
upate uzima. Jamani kwa kumwana tunapenda Mwenyezi Mungu, inua mikono juu. Sha. Ivo nishaelewa. Salo. Wangu ana MC Salo. Say.
Ishara kwamba unanipenda
zaidi. Ivo.
Ivo nishaelewa.
Jojo.
Sifa nitakupa zaidi. Na siwezi jizuia. Usema wako wema.
Sio kama najigamba. Sina siwezi jizuia.
Kusema wako wema.
Sio kama najigamba. Jeshi live. Let's go.
Two steps away from a real disaster.
DJ Bash the master.
Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Don't give them. Two steps away from a real disaster.
Hype ball of the master.
Life's at a pace, everything.
Ladies, what you do? One, two,
baby, shake your bum.
Oh, 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 oh. Baby, shake your bum. Shake your what?
Bum, 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 bum,
bum, bum.
Work your bum,
bum, bum.
Move your bum.
Shake it, shake it, shake it. One, two, three, let's go.
Girl in the pony printer.
Woo!
I need the girl in the body rider.
By far.
Girl in the pony printer. I need the girl in the body rider. By new shot. Let's go. Girl pick the damn this year.
DJ Bever. All the way from UK.
By far, girl, really watch it.
Lighter, 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 say.
Girl, in the pony printer. I need the girl in the body rider.
Hype follow.
Girl, in the pony printer. I need the girl in the body rider.
You think you coulda get in on my feelings? You coulda get me fi circle down. Miggy a hit and run, run. Miggy a hit and run.
Beba, Beba.
Me did only one little dealing.
Yeah, it's on run.
Bangers on bangers on bangers. This is DJ Bash.
Bash.
Akakadem kazuri joka kovera. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangel sezi minda takapedo. Nemni kafupi kanapenda magendo. Kanapenda nini? Kanapenda nini?
Stylist.
My lobby.
Stylist.
What we say?
Don't you try con me.
Don't try.
Baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me. Baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me. Baby, don't you try trick me up now. Don't you try con me.
Skiza, baby girl, what we say?
Super girl.
DJ Bash, hype ballo. When you do what?
Me. When you lie, you lie, you lie.
Make me.
When you lie, you lie, you lie. Oh, oh. All you have to do is try.
Situation, Gani.
The situation warrant. Please spend a little time and.
You know we fire DJ Bash Hype Ballo.
Me no vex so you lie. Oh. My upset so you refuse to try. With higher currents, give a next story again. The last one was a veil transference. Hope you no vex it, my gun. Don't get upset if I choose to move on.
Show me
something that I don't know.
See?
Because we've been down this road before. You know I'm not alert by your window. And I could do it.
You know what I'm looking for.
Boy, you should know me.
I don't care about where no who. One thing you got to do is
make me believe you.
When you lie,
you lie, you lie.
Make me believe you. Manayas,
so give me all our nothing at all. So give me all our nothing at all.
No, no, no. Happy birthday, Marias. Happy birthday, ZJ Heno. Let's go.
All right. What she need? I'm gonna give her what she need. All right. What she need? I'm gonna give her what she need. Yeah.
What does she need?
Need.
DJ Bass is what she need.
Yeah.
Somebody call for my man. Call for my cure.
Call for my lover. For my lover. Come on, let's run a girlfriend. They are cool. Where can we call you? DJ Bash.
My girlfriend left me. I'm a friend and sweet.
Mina support us in Ali. Lakini team kubwa ni gani? Skiza. Manchester United. Come on, him to a Manchester United. Wapi Dudu.
Taxman says my car.
Come on, Manchester United, big ya kelele! Alafu, Bash. Nataka uongeleshe Manchester United. Skiza.
Champions League. Chelsea wagwan. Check, 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 check. Usizime mic, nakupanga, tulia nikupange. Manchester, yeah. The reasons I love Chelsea, Champions League, that's all. Mlishinda last lini, Manu, Arsenal. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Top four, killer season, top four, top four, top four, top four. Next season, yeah, next season, yeah.
reasons why I love you.
One.
You like my day, you are my sun.
The reasons why I love you too.
I cannot get enough.
Skizza. You. Reasons why I love you three.
I know that you'll be true to me.
The reason
I will stay.
Si yo nandu di bashuko inche. When you fan wa Chelsea.
Now look at the people struggling.
Children suffering. Yo!
Gotta listen to the people's cry.
Right now, DJ Bash Hype Ballo, what we say?
Oh! Come away with your false promise.
Bashman crew, you know we fire. One, two, three, let's go!
Look at the people struggling in children's.
Conquer, blame the system.
So much of suffering.
Do away with your false promises. Next season, next season, next season. Manchester,
whoa, whoa, whoa.
Prostituting.
Prostituting ain't right, she parella. Says she flirt with her boyfriend virgin. Him up money and bling, so she go bed with him. Catch disease, now it started spreading. She start to see penicillin, she's dying. Mercy please, for life she begging. When she hears her to the mark, she heading. Says she broke out at the age of 7. Strip dancing before she reach 11. One man can satisfy her. She needs more wood for the fire. Six price getting higher. And more money she require.
All scores and length she desire. What is
that?
Lakini
Lakini Hawa si jana.
Wakanaido
Kili na wapenda. Kama ana.
Isi na mutu.
Extra pressure.
Baby when you whine and go.
You killing the boy of
somebody say Pula! Bash, bash, bash! Let's go! Warembo si mnajua dance? Weka mikono mbele! Bash hype balo!
Extra pressure,
baby, when you whine and pause.
Penda chicks and penda thighs and penda hizo hip six.
Na penda gani? Penda hii na penda that.
Nobody in the chap chap.
Na penda hii na penda that.
Nobody in the chap.
Hype balo kuda de. Mina dudida. Mina gana mwa wana balala. Kuda de. Mina dudida.
Mina gana mwa.
Naitwa hype balo. Niache nyashi pite boss kwa ni mini nugu.
Sikose nguvu baby girl mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing,
hadi kufanya nini?
Kukaende karende,
kifo cha mende.
Una nilunye kama maembe na tembe. Game bubu vitu zetu usiseme. Wacha waba.
Inua mikono tuende aje. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuhu, nyaruwa mimi.
Ikishika sana, towa ulini.
DJ Bash, hype balo tumefika.
Cheza nina ni.
I got kang kang and follow follow.
Sitoki kona na mabega.
Follow.
Tetebe kakao na malaya.
Hiyo ni ya kitambo. Leta ile mpya. Tone. One, two.
Baby la pesa kidonda. Cheki demia kona kutoka. Wana nitanga Maradona. Jumu wakata nikis.
Baridi kidogo spandishe maradona.
Nemo boda boda. Yono sikyo mwisho
kumona.
Usiulize kani ligonga. Niulize kile nilion.
Mefika kwa maina Sara dry fry. Na kupigia na bila
Munda.
Say vidole mbili weka.
Pisa.
Izo zingine weka.
Insa.
Sing.
You know I pull up like a G.
Shuri ya meweza shiza.
Free. Hakuna gati tu ya free. Nagusa ni
DJ Bash hype balo giving you a different
lifestyle.
Say
you know they love me for a lifestyle. Bete illuminati kumbe lifestyle. Unasema ni bangi kumbe lifestyle.
Tumeacha matatu.
Big proper lifestyle. Kafiki imejack kwa dare.
Makofi aina club, naina club, naina club. Naina club, naina club, naina naina, naina, naina. Bash, ushaikia.
Aisha piti na mrafiki tunangua.
Now she cheated, come my wife, you and I do one. I'm sick, 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 I'm
sick,
I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm
sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick,
I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sick, I'm sinifania, vile hit song imefanya msupata kekunizalia. Swali kubwa na juliza mini chadia. Siwezi sema juni hadia.
Say!
Na spendi mapicha. Kwa ipi la filter.
Google.
Super woman, super woman, super woman, super woman.
Shaskia kingia ni kuplas huko ngabado na chukua madam so anguka nao itabaki mefloor na vibe anguka nao koko single for now
dog is dogging to your party
kani hadi late night sasita
don't honey why
nikupini location alikofana na hii sukate call niko chomba ya ji
sawa
utakuwa
it is what it is
acha nikushow kwanza form ya didon nishashika mpua na twende chini kwa chini akiwa hadi na
jina ni nani
unasikiza shin city tuna feel free.
Hi balo, no talent G.
Jina ni Kantel kurap,
si ni talent G.
Anguka nao,
Sheriff tu apige na dance.
Anguka nao, check it, hey. Anguka nao, tuende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click.
Tane,
tuliza pesa alafu
one leg. Jojo,
anguka nao, one leg, hey. Anguka nao,
balo, balo.
Anguka nao, hey. Anguka nao, anguka nao.
Smile cheki kam gapi satu na ku like me kuma kweni tatu digi da gidi nyasi akagwadu una bend pose alafu na
tone piga 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 satu brown skin
ino mkono alafu cheza na mgu piga 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 satu
brown skin
na ku like me kuma
kama tatu
simama kete piga one leg tingisa kichwa ni kazi
say say
kispa ki anguka nayo twende
haya brown skin piga ile ashari
sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi sipige makofu utachoka mikono itoma
anaitwa DJ Bashu na Joe unamsikia
uno uno bailando
say
umlando
hey
uno uno bailando umlando
fujoni being set pushes a foot in
bash bash
pushes a foot in zafanya take it
today DJ Bash hype ball bash main crew let's go
Check your body go best, body go top
Happy birthday to you, Fozia
Chida ni pombe kiwa less, na tuko zone Na venye bana tunaflex, so itasi tumes
Sheila Fozia Happy birthday to you, Indio inabamba
Shabra inabamba
Taras Riley Taras Riley
Ramsha inabamba Ramsha inabamba
They call him DJ CJ Heno aka Tara Smiley
First of all, niko class, niko class
Say.
Baby girl, anatai ni wash and home Sezi bonga fruity jumi ukwa
What we sing?
Sezi banja mta, mindo fat
Willy Bang
Easy streets, unajua mindo melgun Uki banja nani, unapiko boom Kani happy, my guy, itajipa
Swali ni moja bash, anafanya nini?
Asiko na dimples, uko single, niko single Tundekia Michael, niko nyeshe kichinjio Msupa champio, nika fresha kanairo Kienyi ti special, manzi ni kienyeji na kwambia
Indo remix
Anapenda kumkumbagia, kumkumbagia Ana tiktak alafa na nikalia
Una tiktak, una tiktak nini Baby una ass, una tiktak nini Izo ni nini, una tiktak nini Ini ama boost wa mebeba sin
Una tiktak Una tiktok nini, baby una ass, una tiktok
Nini, izo ni nini, una tiktok
Vasi ya scam, kardinali wangapi yoko ready?
By the way, let me tell you my
Say!
Excuse me huku ke before they tell you majina Dakika mbili nkimdishi, usisahau
Malaya haridhishwi Say, usisahau, malaya hafanyi nini? Hafanyi nini?
What this make you feel like though?
What this make you feel like though?
Why this make you feel like the
Basha tingoma inasema walebo wafanye nini
Rock off your back, rock off your back Rock off your back, me rock off me cock If you rock off me cock, rock off me cock
Sento!
Rock off me, rock off me, rock off me cock
Zandani shehe Zandani shehe Come rock off your back, back off your back One, two Let's go.
We say gyal,
we say gyal,
we say gyal, we say gyal.
Bashman cool.
We say gyal.
High ballo DJ Bash.
The
gyal dem attack but me.
Right now me name
Stinker Road.
But me name not call.
Come pussy sucking.
And me name not call.
Come body fucking.
The gyal dem attack but me.
Wine, 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 wine.
But me name not call.
Come pussy sucking.
And me name not.
Later.
We say good, that we say good.
Oh!
We say good, that we say good.
Remix.
Situation good out the road.
I want to dance.
Some girl.
Ladies.
Man can't talk bad about me.
What?
Cause me name it.
Stink and run.
And me name.
DJ Bash High Ballo.
Sunny Sagati.
Sani saa sita. Mefika ile siku ya kukubali mini chita. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku kama kawa nima.
Sije heno. Wapi kuna shika tane lama.
Kuivaneza piga zangu timba no nisule.
Se.
Shida nikifika saki mtu anambie nitembe jaba nikona.
Rita weka mikono hivi chwede.
Tatiza neza sema zimpa kazi mpa kazi.
Zi.
Yo nipati sija kuja wii.
Zi.
Kamko baka u.
Makena.
Zi. Na.
Zi.
Na.
Iti.
Say, participate, kaba do si participate.
Red shorts one, two, neza penda kuji marinette. Sabi girl na
DJ Bash, unajua uko aje? Skiza, DJ Bash, we uko sawa.
Maintain, ivo ivo.
Sento!
Yeah, ivo ivo.
Maintain, ivo ivo.
Maintain, ivo ivo.
Check, maintain, ivo ivo. Hey, maintain, maintain, maintain. One, two, three, let's go, Bash Bash. One, ten, ten. One time say, ladies, misbehave and don't be afraid. I want to see your girl wave. Who knows how? Follow just say right now. Bash, bash, bash. Ten, jump up.
Let me see your hands up. Friends up. Everybody put your signs up.
Shines up. Everybody put your blinks up.
Everybody come and put your links up.
Jump up, let me see your hands up.
Hey, just say.
Jump up, everybody be the same. One, two, three, let's go.
I'm a cassie boy, I'm a kipiga kisala. Mambo iko fresh, I'm a push, 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 push.
Bash, I bash si yako. Lakini when you bash. DJ Bash anytime. Yeah, right. Happy birthday to you, DJ Heno.
ZJ.
Z. Wala Jose. ZJ Heno. DJ Heno ni nani bana? It's Bombo Clad ZJ. Bombo Clad Heno.
It's ZJ Heno, a.k.a. the low budget Taras Riley. Somebody make some noise on ZJ Heno. Empire Sounds, make some noise. They call him ZJ Heno, a.k.a. the low-budget Taras Riley. And tonight we celebrate him. Listen, Jose, Jose, maandishi haya si mageni mjini. Labda wendo mgeni mjini. Wazazi wako ama wako? Wazazi wako ama wako? Jose amekunywa lakini alitoka nyumbani kama amekula nini? Misheveve.
Mama alisema... Amepika nini? Happy birthday, ZJ Heno. May you grow old enough. Old enough. Old enough. Sindio. Right about now, who's next for it?